King of the Beats.
Ai moyo mtukirivu era gira mulyo mu okugasabonna jambo tuyambe ai moyo mulungi tuokwogera byamagezi tuokuyiga n'okutegeera tuokukkiriza ai moyo wa mukama tuokuyinza obuwonya abalwadde tukonenga ebyamagero twogeze ebyobulanzi tuwe twawulenga emyoyo emirungi n'emibi tuwe n'okuvunula Spirit, come and exalt Jesus Christ in our hearts. Guide us in our decisions. Protect us from physical and spiritual dangers. Comfort us. Calm our fears and fill us with hope. Sanctify us as we repent, O Holy Spirit. Help us keep our confidence. Ai, omoyo, omurungi.
Omoyo, omurungi.